Istofu se-booster sesikhona ngoku ukunika amajoni akho umzimba amandla angaphaya ekulweni i-COVID-19. Ungafumana isomelezi ukuba ngaba ufumene ithamo lakho le-Johnson and Johnson kwiinyanga ezingaphezulu kwezimbini ezidlulileyo okanye ithamo lakho lesibini le-Pfizer kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo. Khawuleza! Xa utofa msinyane kukona ukhuseleke ngokungaphaya. Unemibuzo? Tsalela ku-0800 029 999.